yamde joy min taji sappo e jawani ko wittori kibaruji e fulfulde kettiniɗo do studio kalangu nani koye kibaruji meɗen hannde haltanana ɗum woni do pellanɗe malfaji kamɓe yaa warta soogueji kawdiɗi ndenago hannde subaka filago juulirde mawde nden ɗum woni ekkintinol noy durwirte ɓiɓɓe bomɓe ko hulƴini ɓiɓɓe ñamay sanne. Nonni nemagol ɓi jala ko teddinta ɓiɓɓe leɗɗe ɗum woni mbowka ɓiɓɓe leydi meɗen Niger ɗum dow caggal no jon andal dow ñamande ƴamtinano dow filla ñalawma ittanaɗo gam ñamtu. Ani yewtere meɗen pindino hannde en kettinta konana ñamugol nebbele ɗuɗɗe kolati no gollire ɗo ende nder leydi men Niger, kono woodi ko ɗum rimanta alali ñaw ñawuji na walla ɓernde kañƴi ɗum woni ko kantirte. Gore jamirtemo min Omar Hamma jangato kibaruji moɗe fulfulde. Min garini e nande mayde hande nde ley ñamey ɗum woni kokko kibaruji mawɗo e bindo tarifi biteɗo ɗen da Amadou Ousmane. Neɗɗo mayɗo o do ni ana mbiyen kokko kibaru noon laatiɗo o gollanino ɗenda an habaru leydi biyeteɗo le temps du Niger, kadin o gollanino ɗenda no hano habaru ni burtotoɗo hokkaniɓe habaruji biyeteɗo le Sahel, kamɓe Sahel dimanche. Neɗɗo noon do laatiɗo o gollidi e horeɓe leydi Niger sanne caggal imo ya o golla nder fedde leyɗe e duniyaru wiyetede Nations Unies. Allah hinnomo yaafo. Noni soogeji kawjiɗi ɗum woni durwidol e ɓiɓɓe bomɓe nder Sahel hannde subaka woni koɓe gaɗi gollal ekkintinol noyi ɓe noyi wawi durwididde e ɓiɓɓe bomɓe. Kamƴum waɗi ko pellanɗe gaɗa malfaji noni filagu julirde mawde le gallure ñamey gudel yaade gorubanda ɗum hulƴini nimɓe sanne ɓe mbowa nande piyanɗe malfaji ɗi eɓe keɓay habaru dow majjum. Habibu Garba yehi famtini nimɓe.
Miɗen dari ɗo nino sey min gi'i himɓe tatogon ɓorniɗe jabbaje daneje, ɓiɓe melli metali ɓaleji, ɓe burti har ɗo en, ɓiɓe jogi malfe, ɓiɓe piɗa warde, himɓe wonɓe no buwa takkol lawol ɓe. Sey ni min gi'i ɓe doggi ɓe coƴƴi gaɗa koyɗe maɓɓe. Waɗan himɓe sappo miɗo mila fiɗaɓe, mi anda ɓe maayi na ɓe maayay, amma ko ɓiɓe piɗa hiite no he wurtade. E koyɗe ni ɓe gari faɗo gam kogol gol ɓe ƴaari no waɗo ɓe gardi loore. Mi lima e mintaji majju.
Li kay ngam himɓe kalanaka, mi hi'i loore ambulance ɗen yawti, amma mi heewi ɓandu mayɗo na nawniɗo fuu nder
makko.
Nanni debbo gollanono pelle balliroɓe nimɓe fare ñamri mo ɓiɓɓe Boko Haram dilli dinno emu mbarimo nder soɓɓirde nayorange furnage leydi Nigeria. Caggal lewru ni joni ko debbo dimno nimɓe gontiɗita ɓiɓɓe Boko Haram wotuɓe ɓe mbarimo kanko du yeru no gomnanti leydi Nigeria haari ko fedde hawjinde hokkugol habaruji leydi France wurtini. Ministre kawjiɗo habaruji to endal leydi Nigeria biyeteɗo Lai Mohammadou kanko du o wi barol ngol hunde noon ko laati hirñere waɗi mo wattadande yaade e ɓiɓɓe Boko Haram laatinoɓe dilli dino e rewɓe ɗiɗo ko goto maɓɓe oto gollantanana pelle balliroɓe nimɓe ñamdu e cukalleli dengel duuɓi sappo e joyi ɓe gartiraɓe. E noonni awride ndenago ko leyɗe G5 Sahel maɓɓitama illu kenga altinere to enda Nouakchott. Ɗum ɗo ni soogeji mawɗi ɗi leyɗe joyi kamɓe woni ko ekkintinoyte to enda Mauritani, Mali, Burkina Faso, Niger e leydi Tchad. Yeru no fedde hawjinde hokkugol leydi France habaruji wiri nde fedde G5 Sahel duni heyɗintina kenana illu duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi hawtade e ballaga leydi France gollal soogeji gam durwidido e ɓiɓɓe bomɓe ko fuɗɗa illu duɓujinaji ɗiɗi e sappo e joyi. Waɗi duni woni soogeji capanɗe tati e tat e joyi kamɓe woni ekkintinoyte dow filla ano jangugol ko wiite tamasor yaade kono noonni fande maɓɓe hewtude ɗo enda ɗum woni ano ɓoggi soogeji mawɗi. Nonni ko ɓoggol biyeteɗo général kando ka ekkintinol muɗum lebbi jeetati woni ko waɗoyta yeruno fedde hawjinde hokkugol leydi France hemri habaru on to soygoyru leydi Mauritani gon. Nonni ñiɓol maande gam miccitade mayde Thomas Sankara kenga altinere woni ko ɗum waɗa to endan Wagadougou duuɓi capanɗe tati ni warde joni caggal mbareki makko kanko daranido laabi leydi to endam Burkina Faso. Natal ngal tengal ngal do dum woni ana jutir kamo metreji joyino ko itana hectareuji nay to biro fedde mabbe de leono kure duni to president Thomas Sankara wara sappo e joy octobre dubi ujunere teme jene e chapande jeddi e jetati ko e jeddi ko sogeri wandu kono gon yeyi felloimo caggal mo tawda dubi chapande tati e jeddi ko bandi ko Blaise Compaoré hojilamu nani imo darani ummo daro gam moinde ngurdan jango yaade dubi chapande dubi junaidi de chapande tati tabe rafo hanti dum woni hore hala batu nyalande ittanande leydi adunaru gam nyama nyalande handende sappo e jeego octobre dubu junaji didi e sappo e jeetati yerno Abdul Razak duni haliri o goto godudo andal do nyamdu o wi ko nyamdu bibbe leydi Niger mbowi nyamde kan woni maro e gawri en de teddinta bibbe ledde nani ko wi Adam Dawa cido majjun kanko bella Abdul Razak.
Nous avons une forte consommation d'aliments.
Midan nyama nyamduji misali gauri maro e maka en sanne der kubeje himbe buri nyamude tewule li e boppade tawidu der ladde himbe duuda nyamude kulle de sanne har ko darata bibbe ledde kama en kay de ladde non nade der kubeje non de nyamata ke sanne tawidu ide nafa sanne har kisino limbe nyawuji rafike jorom vitamin e ko nandi titta sukkar nebba e landam himbe buri nyamude sanne undu waddata ir nyawuji gon he himbe misali tension e diabete sukabe e maube wakkatiji nema mu en kauta gan suka no nyallano nyama gam maunude tawi maube kay de nyami burata kile didi no wodi himbe jara diyan sanne misali litreji didi be nyamu dubi be ledde bani joyno kandu nyalomo
5 fruits et légumes de façon journalière
nane kanko goto Bella Abdul Razak do mba hettinade mo do yewtere meden pindinal do fille nema gol anone belle dudde kengani sappo e joy octobre kam woni batu nyalande ittanade leede duniyaru gan rewbe ladde sabe alla e de nyalande wadi ko rewbe be departement sayi kolli ballaga ko kam en kebi yaade to pelle ballobe batte be keba no be kumtiri hajeje mabbe don ni wadi ko be rewbe be departement goto mabbe biyetedo Alzuma Fati Hamani horejo fedde rewbe wi'etende hano dum woni union suji margu nani ko wi bandi min Saibu Mamadou Domac
irdu kakas
minen min kibi ballal fedde indirade Afrique verte har ko darata bayditol nyamde wada goddum misali gauri e ko nandi titta e mum min kibi barka majundu gam faakara mido yami mililda kulde gom be cioda gauri mido wada radi dege gato e biscuit no wodi du hoyoro e bohe te min gadirta ko yerego yettore Allah hande mido wayi so dudde dabbaji mi dura mi yoba cede l'école sukabe an e ko nyawta tabe natudo del groupement rewbe no firta hore neddo sanne no nafadu faano wal
ko gadon don ni ganafa
nani horejo sudu radio Sara FM gondo tonde agadez wadi andinore do jamani gollitede ko wite internet Facebook nani e andinde nimbe ko kenga altinere woni ko radio makko mabba dum du lawo no ko sudu hawjindu mojjigol e hokkugol habaruji hoji e mabbuden kano wonko jacci e Tesam Radio Sarao tawi du Tesam Radio Sarao mo woni mo gollida jon o hokka kena illu hore jono ano radio kiddo arande on kolati waylidum illu dubu jinaaji didi e sappo e tati dum sabi ko gol lawol gol radio Tesam woni no gollida wadi ko sudu dun hoji lawol e mabbude o radio nani madarasa sari fatu islamia no lekol non to faransir e larabure jangirte der nyamay to bibbe atimi gonno jangine bolum nangude jardin d'enfant fayoto to wite 6e dundu lekol o nyiba kenana iludu ujinaji didi to endan no kure wietende kore teji wuro fulbe le arrondissement dida bo magallu nyamay ko lati lekol faware joni mo tefa ano pelle balloje kwati tawe lekol o yehiri no wodiri nani ko Umaru Ali Alasan horejo o lekol wi Musa Sandomaj
min e hoore am miɗo tawa nder janngooɓe aramɓe madarsa o mo hannde nduuɓi mum sappo e jeetati ni ko singa. Sukaaɓe ɓe saarooɓe e maayini min jannginta ɓolum illa jardin d'enfant faa ɓe kewtu kalasu jeegom. Ɗerol mayde baaba suka on ni min ƴamta wala balloowo gommo min ngoodi. E saarooɓe en mbuuri kan en kay no joɓante no 1800 tawiidude en daari nder janngirɗe gom ceede jannde maɓɓe ɓuran non. Ɗuuɗal janngooɓe amin fuu baabiraaɓe mum en maayi dow hemre ɓe gaɗan soytati e sappo. Ndenne minen ardiɓe madarsa o durwata jobdiiji jannginooɓe amin kuuɓa. Miɗen ƴama balla e pelle balliroje, miɗen ƴama du e wooduɓe baawɗe gom fuu ko ñiɓirta classe uji, miɗen ƴama faa hannden gomnati du
walliranmi.
Noni hannde woni ko latol ɗiɗaɓol naatata hakkunde ɗum woni mbiyen fedde latoɓe bal men ɓe Niger e ɓe tinidi ko wiite cartage to aigle du cartage. Ɗum ko saabini to enda mbiye haala ka kalten ka latol ngol no ton waɗa nokkure wiitende stade Seyni Kounthié Moñamey. Ɗum saabi koɗo endan leydi meɗen Niger watti gattande worre ɓe tiniji du watti gattanɗe ɗiɗi. E dow laawol gooto ngol ɗo ni banndimi Soumane Amadou yehi ƴammoyi e ekkintinoɓe Tunisie biyeteɗo Fawzi Banzarti o wi mo watti gikke do fedde maɓɓe nde.
Min torrake sanne to enɗan Tunisie fadde amin hedde hawde ɓe leydi Niger ɓe latoɓe amin baalɓe enɗan golle maɓɓe welay kam fey seeɗa kam. Mi faami du konɗan ni hono lattoɗiɗaɓo gaɗowol ɗo enɗan ngol ɗum tiiɗamin sanne. Allah e wakkati o enɗa e wulaare ko woodi kasi enɗan dutol lattol baalngol watto mi anndaɗe so komi faama sanne woɗina wooɗa. Latoɓe baalɓe fuu mi teddiniɓe sanne fa hannde du eɗen anndi hannde en wala wi e o ɓuri wawdena o ɓuri wawdena wi o ɓuri yimɓe fuu wawde ley duniyaaru ɗum fuu hannde wawde nde hewtodiri. Jooni noon miɗen jiiɗi min gaɗa lattol baal lobbol ɓurgol ngol min nganno ñannde wuro amin Tunisie ngol enɗa. Min noddudu konɗa yahde e latoɓe baalɓe ɓe kinnoɓe gaɗa golla lobbal hannde nde.
E dow laawol gooto ngol do ni mbiya no menaɓe leydi meɗen Niger watti gattande worre ɓe Tunisie du gatti gattanɗe ɗiɗi. Yewtere meɗen piddiɗol ni hannde dartana nder leydi meɗen Niger ɗum woni nebbele iri irije woni ko gollirte far defol ñamdu. Amma ɗuuɗal nebbele ɗen no woodi ko rimanta far cellal ɓanndu ni ɓe yeruno bello Abdourazak Dion andal far ñamande wiiri. Woodi du ɗum saabono neɗɗo ana anndi na walla ɓernde far ñamol irne bele ɗe. De irne bele ɗe wo niɗɗo ho hani ñama. Raylat Soumane yewtiti e makko nani ko fammininiɓe.
Fini fuu eɗen gatta nebban e nemande meɗen ɗan nebban du luumo codeten ɗum bello Abdourazak jom andal dow ñamdu himɓe no haalana en ɗo noyi neɗɗo watto ko heɓa nebban lobban moƴƴuɗan yaadu e cellal men.
Ko wawi tawede e nder nebbele ɗe ni wonno fayfayre kan tawte hen enɗan. Jooni noon ko wonno tewte e muɗum woni kulle gonno wiye oméga tati e oméga jeegom. Ɗum du konɗa kañum on ko wawi nafude ɓi adama har filla ngandi muɗum no nafa du konɗa debbo gonduɗo e reedu noni ɗum hokka ɓalli meɗen sembe no haɗa du konɗa ni hono ñaw ɓernde nanga neɗɗo. Golde e nebal latiɗan wona laaɓɗan sanne sanne fa ɗelka sanne sanne. Wakkatiji goɗɗo a yi nebal sa a ƴeewiɗa tawi no wundete wundete futto ɓooyi e reseede ko ɓooyi reseede du sey nana wakkati goɗɗo henndu mum waylake noone mum du konɗa no wañƴito.
No e neɗɗo wawa to sendirde nebbam ko itta e dabbaji kanjum e nebbam itta ɗum e leɗɗe kan e kuɗi
har ɗelkugol ngol ni ƴeewete gam nebban ko itta e dabbaji fuu a tawa no selbi cellele woodi du konɗa no joƴƴinama a yiya no ɗelka sanne. Ɗanɗon du konɗan woodi hono kullantereje latiɗe mbowaɗa e cellal ɓi adama fey seeɗa kalay kam wona ko wawi nanngude hono ñawna ɓernde e fa hannde na wallaji goɗɗi annduɗen jamana mo gonɗen o enɗa. Ɗum waɗi kono han tawiɗo hakkille e majje sanne neba itaɗa e leɗɗan du konɗan tan kaga no moddi seɗɗa kala nde joƴƴinama fo no jooɗo e hoore muɗum. Ko bonni ɗum hannde ni woni nder luumo ton du konɗan ɓe koƴan nebele ɗe fo ɓe jillodira noon enɗa koɓe conna saabu kamɓe kay ceede maɓɓe ndu ɓe pilto kamɓe luumoɓe ɓen enɗa. Jooni noon sey jiya anndu a hoƴi nebalɗa golliriɗan tawa hon latiɗan goɗɗan torroɗan ni noon woni hen enɗan. So a hooƴi har filla ko dart neba ittere e giriji ɗan neba noon lobbal latiɗan woɗani cellal ɓi adama sanne no himɓe gonno ittirode ni enɗa ni noon woni kulle goɗɗen ɗon latiɗno hano tawi tawaka hen heddoto hen enɗa saabu himɓe enɗa mba ittugol majjum. So wona ɗum kay neba giriji kay wallay no woɗi sanne.
Jooni o nebele ɗe fuu neɗɗo no wawi jongirde ɗe
ndeni a yii nebban no ɓawli tiki fa no wodi diƴƴere diƴƴere ne ɓawli kan tiki fa hannde du sa a jongiri ɗum goɗɗum ko jongiran ɗum konna jiya no ɓawli to paama ke nebban ɗa no woodi kulle laati e gaɗoje ñaw ko wiyete seere ɗum enna ko wooɗa. Ɗum saabi kono yamire himɓe hakkilo e neban ɗan ɗon to kinno no ñaama kulle ko jiya e ɗan ɗon neban wakkati fuu.
ɗo won to kibaruji meɗe fulfulde tili yamde joyi mintaji capanɗe tati mamma aada waddata ko ɗemgal hawsankore kirten to jam hirti.
Kettin
ɗum e sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum